Good evening. We greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. When I greeted you, I didn't hear you. Because I know what it is like when the hall is full.
Sanibonani bantu abasha. Sanibonani ntombi.
Good evening, ladies.
Sanibonani wenzizwe.
Good evening to the men.
Khona. Sizwakele kakhulu, siyabonga kakhulu. Sesimbonga kakhulu uNkulunkulu bahlangane futhi kule nkonzo yakusihlwa namhlanje.
We are so thankful to the Lord that we once again can meet this evening.
Abanye basangena.
Some are still entering.
Kumele ukuba siqhubeke ngoba inkonzo yethu akuthina kuphele esizwayo la. Kukhona nabanye abakwezinye indawo nabekweminye imihlaba. Asebevulile befuna ukuza ukuthi kwenzakalani silapha nje. Ingakho ke siqala ukuthi siqhubekeni.
But we need to start and keep to the time because there are people who are tuning in all over the world to hear this service.
It
is our privilege to greet Her Royal Highness and those that she's going with this evening.
Sinesikhathi esihle uNkulunkulu sithandile nanesimo sezulu uNkulunkulu sibambele lona ukuba konke nje kuhambe kahle njengoba kuthule kunje.
The Lord has been so good to us even with the weather. We've had such good weather these days.
Esihlokweni sesimangaliso indaba ezinhle.
We've got such an amazing theme for this conference, good tidings.
Indaba ezinhle eletha intokozo.
Good tidings that bring great joy.
Wonke umuntu bekumele ukuba umuntu othokozile ngalesikhathi.
In this time, everyone should be filled with joy.
Sinembuzo eminingi kabi.
We have many questions.
Eminye siyayibuza sithi sizama ukuphendula ingaphenduleki.
Some questions we try and answer, but we find that they have no answers, so we just leave it like that. Especially with things that affect our lives. And in this time that we live, there are some things that just don't seem to have answers. But there are answers. Jesus is our answer.
Uyena ongumlamleli wethu. Uyena ozosisiza entweni eningi.
He's our Savior. He's the one who will help us in many things.
Asithandazeni.
Let us pray.
Siyabonga baba othandekayo ngaleli thubo siphalona.
We thank you, our Father, for this opportunity that you've given us.
Sibonga ukuhlangana futhi sihlangana ngezwi lakho.
And we thank you that we can meet under your word.
Sikhumbule thina Nkosi esikhona la, bakhumbule futhi nalabo abakude abasithola ngeradio, abasithola ngeindlela eziningi. Nkulunkulu siyacela ukuthi uhlangane nathi sonke kube khona ukubusiseka nakule nkonzo yakusihlwa.
And Lord, we pray that you would meet with us here and with each and every one who is listening in whatever means. That everything, Lord, would bring glory and honor to your name.
Amen.
Amen.
Kunemezelo nje esizozama ukuthi sikhumbuzane ngazo esicela ukuthi sikhumbuzane ngazo.
There are a few announcements that we'd like to remind each other about.
Njengoba selapha emishini sikhululekile ukuhamba kwezinye indawo kodwa masiya kwezinye indawo sikhumbule ukuthi kukhona abanye abantu abangaphilile khona abanye abantu ekumele sibacabangele nabo bathokoze njengoba nathi sithokozile.
As we are on the mission, there are certain places where we are free to go, but there are others where we need to be considerate of other people who may be unwell.
Siyacela ukuthi noma sikhuleka siya kwezinye indawo noma siya esitolo laphayana kodwa siqaphele singaze sehlele ngale maroundini ngoba khona abantu abadala bangale maroundini abanye baphilile sibacabangele.
Even if we go and head to the shop, please let us not go down towards the rondavels. There are older people and sick people who are down there.
Futhi ke abantu abasha njengoba nikhona la kumele sazi ukuthi nilaphi kuze sinigadeke kahle kungabekho umuntu ovelelwa noma yini. Ngakho ke eyindaweni la sibona khona ukuthi akuzuba kuhle nibebe khona singazi asithandi ukuthi niye khona.
And we need to also keep track of where you all go so that there are no unforeseen accidents, and that's why there are certain places that we request that you don't go.
Ngakho siyacela nje ukuthi kwale magrounding enzansi ningayi lapho ngaphandle uma nithola imvume yokuba nenze njalo.
Let us not go to the sports field except if we have like on sports day, if we have the need to be there or the permission to be there.
Ngosuku lwama-sports ke cha sizokhululeka siye khona ngoba indawo ivulekile sidlale kahle kodwa kwamanje kungekho umuntu cha ningayi lapho.
On sports day you will have the permission to be there but not before that please.
Abafana bahlala ngala indawo yabo ikhululekile nje hlalani khona ngapha ngoba nilala ngakhona ngala ningathuki senibonakala lenzansi ngasendlini zamantombazane indawo yamantombazane lenzansi.
Boys, we request that you stay there in your near your accommodation, that we don't find you there by the girls' dormitories or accommodation.
Abafana labedlela khona badlela la etendeni elimhlophe elingapha kusho ukuthi ikhululekana indlela ngakhona ngala yona ndawo leyo enabelwe yona ukuthi nizoyisebenzisa.
And you boys, you are have all your meals in the white tent. You are welcome there.
Namantombazana ahlale ngale nzansi yona ndawo leyo ekhululekile elungele nina ngapho ngenzansi.
And you girls there by the school there where you eat your meals, you are welcome there as well.
Nendawo lapho indlela khona ku veranda lapha kana ngase kuleya building leyana lapho indlela ekhona nje hlalani khona lapho.
And in the veranda there where you have your meals, you can stay there.
Ngakho ke emva ka 2:30 abavu anivunyele ukuthi niye esitolo. Khulekile ngalesi sinye isikhathi kodwa ngalesana sika 2:30 kuya le sekulethe ukuthi nga esitolo nini.
And after 2:30 it's too late for you to go to the shop anymore. We request that you don't go to the shop after 2:30.
Anivunyele futhi ukuthi niye esitolo ngesikhathi senkonzo.
Not during service times.
Sicela ukuthi ngesikhathi senkonzo sonke sibe la khona solalela kahle nokufika kwethu kubonakala imphumela emihle. Ngoba bekukhulunywa nabantu belalele futhi.
And we request that during service times that you are here and attentive.
Sithemba ukuthi konke ke kuzohamba kahle.
We trust that everything will go well.
Maphuma inkonzo abasha basebe bebandla nama ashes kuzocela ukuthi asale la bazohlangana ndawo la ukuze bakwazi ukuthi baqwashisane ukuthizeni futhi.
And after the service, we request that the Abasha Bebandla and the ushers please stay behind for a meeting. Did you understand? Boys, did you understand? And the girls? Thank you. Hey. I am so thankful for these services.
Next balalele. Uzongitshela ukuthi sikhumbuzise ukuthi breakfast kusasa 7:30.
Just a reminder that breakfast tomorrow morning is at 7:30.
Singenza konke. Singenza konke impela masishiyele indaba le. Siyonile indaba.
We can really mess it up if we forget that one thing.
Ibaluleke kabi.
It is so important.
7:30.
7:30.
Kuyadliwa.
That's breakfast time.
Cace kwazeke lokho.
We need to be clear on that.
Siyabonga kakhulu.
Thank you.
Sizocela manje ukuthi siculelwe youth choir yakhona la ekhaya.
We will ask the youth choir to sing for us from here from Kwasi Zabantu.
The choir will sing two songs. The first will be in English and the second will be in Zulu. The Zulu song speaks of the quietness, the peace, because Jesus, this child, has come in Bethlehem. He has brought peace and quiet. That's what he can do, because when he comes, even to our heart, he can bring that peace and quiet to your heart. Remove all doubt, every fear. He brings that peace into your heart. This child, our Lord Jesus, when he comes. That this child, we say, just like when the angel came, and he said, come, join together with us. You too, young people, can join. Where we sing, be joyful. These are the glad tidings. Here it is. Here is this joy. Just like the disciples, they were filled with joy and the Holy Spirit because of this child. Kushukuthi sokula amaculo amabili choir elokuqala elesingisi elesibili elesulu elokuqala lelesingisi likhuluma ngayi inkanyezi yase Bethlehem leyo nkanezi eyafika emhosheni ekwazi ukufika nasenhlizweni yakho nawe umuntu omusha iveza izono zakho uma uyiletha kuJesu uthethelelwe leyo nkanyezi eyahola izazi yayiletha lapho uJesu ezozalelwa khona sithi khanya khanya nkanyezi enguJesu qhubeka ukukhanye enhlizweni zethu.
Beautiful star of Bethlehem, shining afar through shadows dim, giving a light for those who long have gone, and guiding the wise men on their way, unto the place where Jesus lay. Beautiful star of Bethlehem, shine on,
shine on.
Our beautiful star,
beautiful star.
Shine upon us until the dawn.
Siyabonga kakhulu ekhwayeni.
Thank you very much to the choir.
Hey, kwenzeke indaba enkulu.
What an amazing thing happened.
Ha, kwenzeke indaba enkulu.
What an amazing thing.
Yengizama ukwakha isithonjana nje sabafundi sabasebelusi belusile.
Just picture the shepherds by their sheep.
Sebevashola isivakasha bangasazi.
Being visited by visitors that they've never seen before.
Silethe indaba enkulu.
Bringing amazingly good tidings.
Besalalele lokho kwenzeke okukhulu futhi.
And while they're still listening to that, something even greater happened.
Ikhwaya elikhulu la uquqaba lekhwaya elikhulu.
A great choir.
Bashiya phansi imthwalo, bashiya phansi imhlambe. Bathi asambe siyobona le ndaba.
They left everything. They left their sheep, they left their baggage and said, we must go see for ourselves.
Asizwe ukuthi kwenzakalani kulezilwane ababegadile ngenkathi behambile.
We don't know what happened to the sheep when they left them.
Kodwa sikholwa ukuthi konke kwahamba kahle ngoba uNkulunkulu wethu noJesu wethu uJesu we-order akekho la kune-disorder khona.
But we trust everything went well with them because the God that we serve is a God of order.
Kodwa leso simanga esingake esenzeka ngokufika kwalomntwana.
But what a wonder and a miracle that happened by the coming of this child.
Sinentokozo enkulu namhlanje ukuthi sivakashelwe uDokotela uPeter Hammond.
We are so thankful that Dr. Peter Hammond is here with us today.
Uqhamuka le Cape Town.
From Cape Town.
Umhlobo wethu omkhulu kakhulu lapha e-mission.
He is a friend of ours here at the mission.
Isithunywa sevangeli lesi.
He is a servant of the gospel.
Hamba yonke indawo nalapha e-Africa.
Going everywhere, even in Africa.
Ehambisa indaba ezimnandi zevangeli.
Telling everyone about this good news.
Unomsebenzi wakhe le ogama la ukuthiwa iFrontline Fellowship ekhona le Cape Town besebenzela kwezinye indawo futhi.
He's got his work in Cape Town, Frontline Fellowship, working in many areas.
Kuyinhlanhla enkulu ukuthi sibe naye namhlanje azosipha izwi lenkosi.
It is our great privilege that he is here today to share with us the word of the Lord.
Siyajabula dokotela ukuthi ube kanye nathi.
We are so thankful that you are here with us, Doctor.
Eduzana ibese nawe le Cape Town.
We were with you in Cape Town recently.
Usitshela ukuthi akwasiza abantu ekhaya lakho lesibili.
Where you told us that here at Kwasizabantu this is your second home.
Kunjalo ngempela.
It's true indeed.
Nathi sikuthatha kanjalo.
And we take it that way too.
Ingakho kuyintokozo yami ukukubiza ukuthi hoza dokotela. Uzosipha lokho uNkulunkulu akuphathise khona.
And that is why it is my joy to invite you to come and share with us that which the Lord has put on your heart.
Siyabonga.
Thank you.
Akekho ofana noJesu. Akekho
Thank you.
name of our Lord and of our Savior Jesus Christ.
Sanibonani kusihlwa ngiyandingelela ngegama lenkosi yethu umsindisi wethu Jesu Kristu.
Thank you for all of your love, your prayers and your support during our difficult time.
Ngiyabonga kakhulu ngemthandazo noxhaso lonke enibe nalo kimi ngesikhathi sobunzima.
Kwasi's Ubuntu Mission has always been our very best friends.
Ukwasiza abantu mishini njalo njalo ube umngani okhethekile.
It's a joy and a privilege to be here for this youth conference.
Kumina kuyinhlanhla nentokozo ukuthi ngibe la kule ngqungquthela yabasha.
We grieve, but we do not grieve as those who have no hope.
Siyakhala kodwa asidabukisi noma sidabuki njengalabo abangenalo ithemba.
Jesus is the resurrection and the life.
UJesu ungovukile futhi ophilayo.
Is there a problem with the technical lined up? We on. Very good. I have been asked by my people to also make a what we call a screen capture of this presentation. So what we do is it marries the audio and the video, the screen, the PowerPoint into a video. So this is just something I'm activating right now.
Kusho ukuthi sizo inkonzo yethu ixhunyweke ngezobuchwepheshe kusetshenziswa ividiyo ngesikhathi eqhubeka eshumayela.
Good tidings of great joy.
Indaba ezinhle zokuthokoza.
This is our theme for the conference.
Ileso isihloko sale ngqungquthela.
What are you searching for?
Kuyikuphi okufunayo na?
Is it fun and friends and fame and fortune?
Ngabe ufuna nje injabulo, uba nabangani nempumelelo?
Is it popularity or prestige or power?
Noma ufuna udumo, ukwaziwa noma ube namandla?
Have you noticed all those very impressive large Christmas trees in shopping malls?
Senake nazibona lezo zihlahle ezinkulu ezinhle ehlotshiswe kahle zika Christmas ezitolo noma kuma shopping center.
Surely you've noticed those beautifully wrapped presents piled up under most of these trees.
Ngeqiniso ngiyakhole ukuthi neke nabona ama presents asongwe kahle efakwe ngaphansi kwalezo zihlahla lezo.
You will see many children's eyes wide as they look at these bright, shiny, shimmering packages with beautiful, attractive ribbons around them.
Uzobona ingane ziwakhiphe wonke amehlo, zihehheka, zidonswa ilobukhazikhazi nalezi zipho ezisongiwe sifakwe phansi kwalezi zihlahla.
Over the years, when my children were very young, each one asked me, "What's in those boxes?"
Eminyakeni eminingi nalapho abantwana bami besebancane kaningi bengibuza ukuthi kuyini leso ngokulamabhokisi.
And the answer is absolutely nothing.
Utshwala kodwa ngempela akukho lutho phakathi.
They are beautifully wrapped and they're attractively presented.
Aqoqwe kahle futhi ayahega.
But the presents under these trees are all empty.
Kodwa lezi zipho noma lokugoqiwe kunjengezipho ngaphansi kwalesi sihlahla izinto ezingenalo utho phakathi.
The world offers you so much.
Izwe likuthembisa okukhulu nokuningi.
But in the end it turns out to be empty.
Kodwa lezo zithembiso lezo ziphenduka noma ziyithembiso ezingenalo utho.
The world, the flesh and the devil promise you everything.
Izwe inyama usathane ukuthembisa konke.
Anything your heart could desire they promise.
Yonke leyo nto oyifisayo noyilangazelayo bakuthembisa yona.
If only you will buy their product or their service.
Uma kuphela ubuzothenga lezo zipho zabo noma lezo zinto abayithengisayo.
You are promised all the fun and the fame and the fortune you could possibly desire.
Uthendiswa impumelelo, ingcebo, udumo, konke uthendiswa kona kule package.
All the popularity and power and prestige that you could possibly want.
uthenjiswe udumo ukuthi uzoduma uzoba usaziwayo.
But like all those alluring presents under the Christmas trees, the promises of the world turn out to be disappointingly empty.
Njengalawo mabhokisi ahlobisile ngaphansi kwesihlahla angenalutho, kuyilokho izwe elithembisa kona izithembiso ezingenalutho.
Those who pursue materialism will find merry-go-rounds that get them nowhere.
Labo abalandela izinto eziphathekayo bahamba besukela zona kodwa bagcine bengatholanga lutho.
Like a maze that gets you lost.
Njenga
these mazes where you go in but it's all leading nowhere.
Oh njenga nendlela imigudu oyilandelayo kodwa ekhambisa ungafika indawo.
All these dead end streets, cul-de-sacs that are absolutely going nowhere.
Lezo indlela encane ezijikajikayo ziyakudonsa kodwa azifinyeleli indawo.
What the world offers will frustrate your desires.
Lokhu izwe elikuthembisa khona liyophuthumisa izifiso zakho.
Hedonism, living for pleasure.
Sorry.
Hedonism, living for pleasure.
Ukuba umhedeni uphilela nje ukuthokoza.
Or existentialism, living for the moment.
Noma uphilela nje isikhathi samanje.
These prove to be short-sighted.
Kuyinto nje lokho eveza ukuthi umuntu ubuka kalvindi.
Meaningless.
Into engenamqondo.
Empty.
Into engelutho.
Purposeless.
Umuntu ongenanhloso.
What are you searching for?
Kuyikuphi lokhu okufisayo?
What is your purpose in life?
Iyini inhloso yempilo yakho noma uhloseni ngokuphila kwakho?
What is in the boxes that the world has been giving you?
Yini le ekulamabhokisi lawa izwe elikunikeza wona?
I speak as one who was brought up in a non-Christian family.
Ngizokhuluma ke njengomuntu owakhuliswa ekhaya elingakholwa.
There was no prayer or Bible reading or Sunday school in my home.
Kwakungekho indaba yomthandazo yokufunda iBhayibheli noma uya kusonto esikole ekhaya lami.
I grew up without church, without the Lord, without any knowledge of spiritual things.
Ngakhula ngaphandle kokuya esontweni ngingazilutho ngezinto ezithinta ukukholwa.
I can tell you for myself and everyone in my family, my parents, my brother, my sisters, it was all empty. Everything the world offered and gave us, it was empty.
Nginganitshela nje ukuthi bonke abakwethu, abafowethu, odadewethu, abazali bami bagcina bengenalutho kulokhu izwe lalibathembisa khona.
Don't waste your time on the empty boxes of this world.
Ungalingi ukuchitha isikhathi sakho ezintweni noma kulamabhokisi lomhlaba angenalutho.
The time wasting trends, this treadmill of trends and fashions and fads, they're ultimately frustrating.
Isikhathi esichithwayo kulandelwa ingcebo, kulandelwa ifashion, kulandelwa zonke izinto zobucikocikwa lomhlaba ziyaziphuthumisa ezithembisweni ezingelutho.
Do not settle for less than God's very best.
Unganeliswa izinto noma okuncane okunikezwa yizo kodwa uNkulunkulu ekubekele okuyikhethele.
God gives the best to those who leave the choice to him.
uNkulunkulu unikeza umuntu lokho okuyikhethele okuyigugu kulabo abamkhethayo.
And you will seek me and you will find me when you search for me with all your heart.
Niyakungifuna ningifumane uma ningifunisisa ngenhliziyo zenu zonke.
What are you searching for in life?
Kuyikuphi okufunayo nokucingayo empilweni yakho?
What is the chief end of man?
Kuyikuphi yipi lenkosi esekugcineni komuntu?
To glorify God and to enjoy him forever.
Kukuba umkhazimulisa uNkulunkulu uthokoze ngaye ingunaphakade.
That is the first question and answer in the catechism.
Kuyimpendulo noma umbuzo wempendulo yokuqala.
Christmas should remind us of the danger of missing out on what is most important.
UKhisimusi bekumele ukuba usikhumbuze kulokho okusele kodwa kube kuyikho okusemqoko.
We read in the Bible, there was no room for them in the inn.
Siyafunda ezwini lenkosi ukuthi yayingekho noma ifunyaniswanga indlu.
They missed out on the greatest opportunity of a lifetime.
Balahlekelwa ithuba elaliyingqayizivele impilo yabo yonke.
How must all those innkeepers of Bethlehem feel? They turned away the greatest man ever to be born.
Awucabanga ukuthi bezwani abase Bethlehem lapho bezwa izindaba zomuntu ozozalwa.
They had no room for Emmanuel, God with us.
Ababanganayo indawo kaEmmanuel, uNkulunkulu onathi.
They could not accommodate the Creator.
Abakwazanga ukuba bamamukele umdali.
The eternal judge before whom each one of us must stand on the day of judgment.
Abakwabanganayo indawo noma balamukelanga umahluleli okhona nozoba khona ekugcineni.
They missed the opportunity of all time.
Balahlekelwa yithuba lezikhathi zonke.
They could have welcomed the Holy Family, but they missed out.
Balahlekelwa yithuba kwakumele balisebenzise ukuba bamamukele umndeni ongcwele kodwa balahlekela.
Our Lord Jesus was born in a stable in a cave.
Inkosi yethu Jesu Kristu yazalelwa estebeleni emkhonjeni.
Amongst farm animals.
Ezalelwa phakathi kwezilwane zase eplazini.
No hygiene, no sanitation.
Abungekho ukuhlanzeka, kungekho ukucoliseka kwendawo.
Wise men traveled great distances to worship the King of Kings.
Izazi zahamba amabanga amade ukuba ziyoyidumisa inkosi yamakhosi.
The shepherds on the hillside, they came and worshipped.
Abelusi nabo ohlangothini labo beza ukuba bezoyidumisa inkosi.
But where was the mayor of Bethlehem?
Kodwa babekupha base Bethlehem?
There's no indication that any of the elders or the leading citizens of Bethlehem acknowledged the greatest event to ever take place in Bethlehem before or since.
Kodwa kuyacaca kuyavela ukuthi akekho omdala nabaholi basezweni laseBethlehem ababenesikhathi nababanozwelo lokuba bavule izindlu zabo kuba kuzala umsindisi.
They missed out on the greatest opportunity and event ever.
Balahlekelwa yithuba elikhethekile ingunaphakade.
Where was the high priest?
Wayekuphi umpriest omkhulu?
Where was King Herod?
Wayekuphi unkosi Herod?
It is extraordinary to note that the entire priesthood of Israel.
Kuyadabukisa ukuthi bonke abapriesti abakhona bakwa-Israel.
All the thousands employed in the temple, they missed the birth of the Messiah, the whole purpose of their existence.
Zonke inkulungwane eziqashiwe ezisebenzayo ethempelini zalahlekelwa ilezindaba ezinkulu zokuba zimgone uKristu.
He came unto his own, and his own did not receive him.
Weza kokwakhe kodwa okwakhe akumamukelanga.
At his birth, there was no room for Jesus.
Ekuzalweni kwakhe yayingekho indlu kaJesu.
In any of the homes or inns of Bethlehem.
Awingekho indawo emakhaya endaweni yakwa-Israyeli.
Today, there seems to be no room for Jesus at the UN.
Namhlanje kubonakala ingekho indawo kaJesu e-UN.
They are unfriendly, they are ungodly. They're unregenerate, they're just un.
Abana njabulo, abana kuthokoza, abana Musa, abana Kristu. Konke nje abanako.
Nor is there space for Jesus in the Xmas cards.
Akekho uKristu kulamakhadi athi Max.
In most of the schools and most of the music, no place for Jesus.
Ezikoleni eziningi emculweni eculwayo akekho uKristu phakathi.
Even nativity scenes are discouraged and even banned in many cities and countries around the world.
Nezinto nemkhosi ephathelene noKristu iya ichithwa nasemazweni.
Is there room in your heart for Jesus?
Ikhona yini indawo kaKristu enhlizweni yakho na?
Let's talk about gifts and giving.
Ake sikhulume ngezipho nokupha.
As we remember his birthday this Christmas.
Njengoba sikhumbula ukuzalwa kwakhe ngoChristmas.
We should ask, what gift will you give to Jesus?
Sidinga uba sizibuza umbuzo, uzibuza umbuzo ukuthi isiphi isipho ozosinikeza uJesu.
We need to remember and we need to remind people whose birthday we are celebrating.
Sidinga uba sizibuze, sibuzane futhi ukuthi ibirthday kabani, usuku kabani lokuzalwa esiligubhayo.
We should not think of Christmas as a time for getting, but a time for giving.
Akufanele sicabange ukuthi uChristmas isikhathi sokwamukela, kodwa kumele sicabange ukuthi isikhathi sokupha.
And especially, what are we going to give the one whose birthday it is?
Kakhulu ukuba sizibuze ukuthi sizomnikani loku yena kusuku lakhe lokuzalwa.
What can you give to our Lord Jesus Christ?
Kuyini ongayinikeza inkosi yethu Jesu Kristu na?
What gifts would be appropriate for the King of Kings?
Isiphi sipho esingafaneleka sifanele inkosi yamakhosi?
For the Lord of Lords.
Inkosi yamakhosi,
the creator,
umdali,
the eternal judge,
ijaji elingunaphakade,
our savior and our redeemer,
umsindisi nomhlengi wethu.
Andrew brought a little boy to Jesus.
UAndrew waletha indodana encane kuJesu.
The little boy gave Jesus his lunch.
Umfana omncane wanikeza uJesu ukudla isidlo sasemini.
5 loaves and 2 fish.
Wamnikeza izinkwa eziphelele ezu 5 no fish.
That little food our Lord Jesus fed thousands.
Ngaloku kudla nokuncane inkosi uJesu yaphakela inkulungwane.
Jesus can do a lot with a little.
UJesu angenza okuningi ngokuncane.
Our Lord Jesus pointed out that the widow put in more than all the rest.
UJesu uyaphawula ukuthi umfelokazi wanikela ngokukhulu kunabo bonke abantu.
The widow's mite, the smallest coin they had.
Lo mfelokazi owaye nohlamvu lokugcina.
It might have been small in the eyes of so many around.
Ongenzeka ukuthi kwakuyinto eyibukeka incane kubona bonke ababezungezile.
But the Lord, knowing how little she had, realized she had put in all that she could possibly give.
UJesu azi ukuthi unokuncane kangakanani, waqonda ukuthi nguye onikele ngokukhulu kunabo bonke.
Mary gave our Lord Jesus a gift of expensive perfume.
UMaria wanikela kuJesu ngamaperfume enani eliphezulu.
She effectively anointed him for burial.
Empeleni uye wakuba owamgcobayo lapho engcwathi.
She poured this expensive perfume on Jesus' feet and wiped his feet with her hair.
Uyu Mario wathatha lamaperfume abizayo wawathela enyaweni zenkosi wasula inyawo ngeenwele zakhe.
Zacchaeus hosted Jesus in his home and honored him by doing restitution and giving of his ill-gotten gains to the poor.
UZakewu uyo wamamukela uJesu ekugcineni ekukhonzeni kwakhe wabe eseba ngo onikela ngokugcina kwakhe.
Jesus said, if you love me, you will keep my commandments.
UJesu uthi uma ningithanda noma ungithanda uyokugcina imiyalo yami.
What can you give the Lord Jesus?
Ikuphi ongakunikeza uJesu na?
You can give him your attention.
Ungamnikeza ukulalela kwakho.
Study his word.
Ufunda izwi lakhe.
Learn his law.
Ufunde imiyalo yakhe.
Get to know the word of God.
Ufunde uliqonde izwi leNkosi.
And get to know the God of the word.
Besumqonda uNkulunkulu wethu.
Meditate on his word, the Bible.
Uzindle emazwini akhe okuyizwi lenkosi iBhayibheli.
Determine to put first things first.
Uzimisele ukuba ubeke izinto zokuqala okokuqala kube ngokokuqala.
Bible before breakfast.
iBhayibheli kube isidlo sasekuseni.
Scripture before supper.
Kube umbhalo ngokudla kwakusihlwa.
Psalm before lunch.
Iculo ngaphambi kokuba udle isidlo sasemini.
Whatever works in your schedule, but make sure you feed the soul and the mind before the body.
Noma wena kusuyobheka ukuthi uhlelo lakho lumi kanjani, kodwa wenze isiqiniseko sokuthi uyazondla ngokudla komphefumulo.
Man cannot live by bread alone, but by every word that proceeds from God.
Umuntu angephile ngesinkwa kuphela, kodwa nangawo wonke amazwi esiwathola ezwini likaNkulunkulu.
Read through the whole Bible this year.
Funda iBhayibheli lakho lonke kulonyaka.
That would only take 10 to 12 minutes a day.
Lokho kungakuthatha imizuzu mhlambe u10 kuya kwe u12.
There are 1187 chapters in the Bible.
Kunama nezahluko ezu 1178 eBhayibhelini.
If you read just 4 chapters of the Bible a day.
Uma uzofunda izahluko ezine njalo ngosuku.
You will be able to read through the whole Bible in 1 year.
Ungakwazi ukuba ulifunde uliqede iBhayibheli lakho ngonyaka owodwa.
How can you know his will unless you read his word?
Ungayazi kanjani intando yakhe ngaphandle kokuba ufunde izwi lakhe na?
To obey is better than sacrifice.
Ukulalela kungcono kunokunikelela.
Determine to obey God.
Zimisele ukumlalela uNkulunkulu.
Dedicate your life to obeying the first commandment God gave, the cultural mandate.
Uzimisele ukuba ulalele ugcine umyalo kaNkulunkulu okungumyalo wokuqala.
Genesis 1 verse 28.
Incwadi ngokaGenesis isahluko sokuqala ivesi ka 28.
Care for God's creation.
Nakekela imvelo kaNkulunkulu.
Plant trees.
Tshale izihlahla.
Cultivate gardens.
Unakekele kahle ingadi.
Remember, deforestation causes droughts.
Sorry.
Deforestation, chopping down trees, it causes droughts.
Uma usika nje izihlahla ucekela phansi kudala isomiso.
In Cape Town, we had our dams looking like this. This is one of the dams of Cape Town. Empty. Why? Our government chopped down millions of trees in the Cape Peninsula, and believe it or not, we got less rain.
Manje eCape Town nelinye lamadam leli likhona. Uhulumeni wakhona wasika izihlahla, wasika izihlahla isigcino sebe yindawo enje engenamanzi, ingakho futhi bengenazo nezimvula.
We were carrying buckets of water around, no water in the taps because of deforestation. It's serious. We must plant more trees than we cut down.
Manje bese hlasenyuka namabhakede sihamba siyofuna amanzi, amanzi awekho, kudalwe yini ukusikwa kwezihlahla. Bekumele ukuba sitshale izihlahla eziningi kunokuba sizicekele phansi.
Adopt animals.
Bese sinakekele izilwane.
Recognize that all animals belong to God.
Siqonde ukuthi zonke izilwane zingezikaNkulunkulu.
I like cats.
Ngiyawathanda amakati.
I don't have any problems with rats at our mission or at our home because we've got lots of cats.
Anginayo inkinga yamagundane ekhaya nasemishini ngoba sinamakati amaningi.
Care for the environment.
Unakekele imvelo.
Cape Town, we have storms.
Cape Town sinemvula.
We've had ships sink like this oil tanker, this treasure. It was a Chinese oil tanker. It sank off the coast of Cape Town.
Lo mkhumbi lo umkhumbi othwala uoyela wazika elokhuze Cape Town.
Oil, thousands of tons of oil polluting our shores and killing our sea life, our bird life.
Inkulungwane zamalitha kaoyela wachitheka lapho lwandle wancekela phansi imvelo.
Like many others, we closed our mission, we all went and we cleaned up and we rescued penguins and cleaned them up.
Njoba kabanye bazikeke savala imishini sahamba sayokulekelela ukuba sihlanze kahle.
We all must do what we can to secure the well-being of God's animals.
Sidinga ukuba sizame senze konke okusemandleni ukuba sinakekele ilwane.
Collectively in Cape Town we saved the lives of 50,000 penguins back in the year 2000 when the MV Treasure sunk.
Ndawonye le e Cape Town ngokuhlanganyela sasiza sahlangula inkulungwane zalelu hlobo lwenyoni.
We were told you can't save them all.
Sasitshelwa ukuthi asikwazi kuba sisindise ezingaphezu kwalezi sesisindisile.
Maybe, but we can save some.
Yebo, mhlambe singefinyelela kodwa singakwazi ukusindisa ingxenye.
And 80,000 people volunteered their time and we saved almost all the penguins around the Cape.
U80,000 wabantu behlangene ndawonye bakwazi kuba bazivikele cishe zonke lezi nyoni eCape Town.
My wife Lenore and I, we were involved in campaigns to protect rhinos from poaching.
Udokotela nomama wakwakhe bebe semkhankasweni ukuthi babe balwisane nokuhlaselwa kobhejane.
These poor little rhinos, orphaned because of poachers shooting their mothers and fathers, they need to be cared for too.
Lezi lwane lezi seziphenduke zabazintandane zilahlekelwe obaba bazo noma bazo ngenxa abantu abazingela ngokungemthetho.
We need to care for God's creatures.
Sidinga ukuba sinakekele indalo kaNkulunkulu.
Yes, baby giraffes need milk too. And baby rhinos.
Yebo ingani lokho ezijahayo.
Treat animals with the care and diligence of those who must give an account to the Creator and the Eternal Judge.
Sinakekele imvelo kaNkulunkulu senzele futhi labo abayesayodinga ukuba baphendule phambi kaNkulunkulu ngokunaka noma ngokungazinakekeli izilwane noma imvelo kaNkulunkulu.
The Bible says in Proverbs 12 verse 10.
IBhayibheli lithi kwizaga 12 verse 10.
A good man is kind to his animals.
Indoda elungile imnene ezilwaneni zayo.
But the wicked are cruel to theirs.
Kodwa inongalungile akazinakekeli akayiphathi kahle izilwane zakhe.
Be kind to God's animals.
Yiba nozwelo ezilwaneni zikaNkulunkulu.
Ensure that animals have access to fresh, clean water.
Wenze isiqiniseko sokuthi izilwane zikaNkulunkulu ziyathola amanzi acwebile namanzi aphilayo.
If you're thirsty, so are they.
Uma wena unxaniwe kanjalo nabo bayanxana.
Do not waste food.
Ungalahli ukudla.
Think of your pets and the wild birds and other animals you could benefit, even if you got crumbs, put it on the grass where they can access it too.
Awucabange ngengulube nenyoni zezulu uma noma abimvuthuluka ewetafleni ungavani uyilahle nje kodwa nakekela lezo zilwane.
We now have a flock of guinea fowl that have moved into our home because we have a practice of putting crumbs on the lawn and now they think there's a good place to stay.
Sinomhlambi wamajubo ofika ekhaya lethu ngoba njalo sinomkhuba ukuthi sibeke imvuthuluka yesinkwa bese sifika sizodla.
Do not litter.
Singangcolisi silahle noma kuphi.
Especially plastic litter, it all ends up by the oceans.
Kakhulu ilokudodo oplastiki ulahlwe yonke indawo eduze nelo osekwini lolwandle.
Rainfall and gravity means it's going to flow through the gutters and end up in the oceans.
Ngokuna kwemvula nezikhukhula lowo dodo lahle ebudedengu noma kanjani uzogcina usolwandle.
And communities can begin to look like this if people litter.
Nabantu bophenduka babe kanje babukeke kanje uma abantu beqhubeka belahla noma kanjani udodo wabo.
This is disgusting.
Lokhu into engachazeki.
This is a crime against our Creator who gave us a beautiful world.
Lokhu ubugebengu lobu obenziwa emvelweni kaNkulunkulu uNkulunkulu asinikeze yona.
Do not litter, recycle wherever possible.
Ungalahli udodi kodwa yenza isiqiniseko sokuthi uyawuqoqa udodi ukuze uhambe uyokwenziwa kabuye.
Be thoughtful and considerate.
Yiba ngocabangayo.
If you drop it on the ground, somebody else has to pick it up.
Ucabanga ukuthi uma wena ulahla nje ukhona umuntu odinga ukuthi awuqoshe lo dodo wakho ulahlile.
Obey the Great Commission.
Ugcine umyalelo omkhulu.
Make Christ's Great Commission your supreme ambition.
Menze uKristu abe semqoka kube nguye umuntu oyikho konke noma obuka kuye.
Dedicate your life to making disciples.
Unikele impilo yakho ukuba wenze abafundi.
Teaching obedience to all things the Lord commands.
Bese ufundisa ukuthobeka kulokho uNkulunkulu akakutshele khona.
Introduce other people to Christ.
Yethula abanye abantu kuKristu.
Witness for Christ.
Fakazela uKristu.
Be alert to evangelistic opportunities.
Sebenzisa amathuba okuvangela uhambisa ivangeli.
Give Christ your love.
Mnikeze uKristu impilo yakho.
Your devotion. Your worship, your adoration.
Ukuzinikela kwakho, ukusebenza kwakho, ukunikele kuKristu.
Give him your heart.
Mnikeze inhliziyo yakho.
And your mind.
Nengqondo yakho.
Your hands.
Izandla zakho.
And your feet.
Iinyawo zakho.
Think of it this way. Head, heart, hands.
Ucabange ngalendlela. Ikhanda, inhliziyo, izandla.
Body, mind and spirit.
Umzimba nengqondo nomphefumulo.
Devote your time and your treasure and your talents.
Nigela ngempilo yakho ngesikhathi sakho ngalokho kuyigugu kwakho.
To Christ and to his kingdom.
Ukunikele kuKristu nasembusweni wakhe.
Use your initiative and your energy to advance the kingdom of God.
Nigeza noma sebenzisa lokho nakho amandla onawo ukuba uqhubezele umbuso kaNkulunkulu.
Be wholehearted and persevere until the end.
Faka inhliziyo yakho yonke uphikelele kuze kube sekugcineni.
Give Christ all that you have.
Nikeza uKristu konke lokho nakho.
Does Jesus have all of you that there is to have?
Ngabe uKristu unakho konke yini okunguwe akufanele ukuthi abe nakho na?
Jesus said that widow gave all that she had.
UJesu uthi lo mfelokazi unikele ngakho konke nakho.
What have you given to God?
Wena kuyikuphi okunikile wakunikele uKristu na?
Have you made promises that you've gone back on?
Ngabe uzenzile yini izithembiso na?
Have you made commitments that you've not honored?
Ngabe wenzile yini izithembiso ongazifezanga na?
Jesus said, first leave your gift at the altar and go and be reconciled with your strange brother.
UJesu uthi beka umnikelo wakho bese uphuthuma ubuyisane nomzalwane wakho.
Make that phone call.
Kwenze lokho kube semqoka.
Write that letter.
Bhala leyo ncwadi.
Forgive as God has forgiven you.
Uthethelele njengalokhu uNkulunkulu ekuthethelele.
Ask for forgiveness if that is necessary.
Ucele futhi ukuthethelelwa uma kudingekile.
Do restitution if you need to.
Yenze ukubuyisana uma kufanele ukwenze.
Return what you borrowed.
Buyisela impahla oyibolekile.
Repair what you broke.
Khanda okubulele.
These tangible gifts and sacrifice of praise that we could present to our Lord and Savior on his birthday.
Lokho kungaba izipho esingakwazi ukuba sizinikele kuKristu umsindisi wethu ngosuku lakhe lokuzalwa.
Wise men still seek Christ.
Izazi zahamba zimfuna uKristu.
Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you.
Funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona ke konke okunye kuyanezelwa kini.
For unto us a child is born.
Ngokuba sizalelwe umntwana.
Isaiah 9, verse 1 to 7, we read the word of the Lord.
Encwadini ka-Isaiah 9, verse lokuqala kuya kwelesikhombisa.
Nevertheless, the gloom will not be upon her who is distressed, as when at first he lightly esteemed the land of Zebulun and the land of Naphtali, and afterwards more heavily oppressed her by the way of the sea beyond the Jordan, in Galilee of the Gentiles.
Verses 1 to 7.
Well, the first two.
Kepha ukuhelela akuyi kuba khona kohluphekayo njengesikhathi esedlule senza ukuba kufiliswe izwe lakwaZebuluni nezwe lakwana Naphtali isikhathi esizayo siyakwenza ukuba ikhazimule indlela yolwandle ngaphesheya kweJordan isifunda sabezizwe.
The people who walked in darkness have seen a great light. They that dwell in the land of the shadow of death, upon them a light has shined. You have multiplied the nation and increased its joy. They rejoice before you according to the joy of harvest, as men rejoice as they divide the plunder. For you have broken the yoke of his burden and the staff of his shoulder, the rod of his oppressor, as in the days of Midian.
Abantu abahamba ebumnyameni babona ukukhanya okukhulu, abahlezi ezweni lethunzi lokufa, ukukhanya kuya kubakhanyisela. Uyakwandisa izizwe, ukhulise intokozo yaso, bathokoza phambi kwakho njengokuthokoza ekuvuneni, njengalokhu abantu bethokoza ekwabeleni kwabo impango, ngokuba ijoka lomthwalo wabo nenduku yamahlombe abo noswazi lomhluphi wabo uyakwaphula njengasosukwini lukaMidian.
For every warrior's sandal from the noisy battle and garments rolled in blood will be used for burning and fuel for fire.
Ngokuba zonke izicathulo ezifakiweyo esiyalwini sokulwa nezingubo ezigqokiwe egazini ziyakuba ngezokushiswa.
For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father.
Ngokuba sizalelwe umntwana, siphiwe indodana, umbuso uyakuba semahlombe akhe, negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, inkosi yokuthula.
Prince of Peace, of the increase of his government and peace there shall be no end. Upon the throne of David and over his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice. From this time forward, even forever, the zeal of the Lord of hosts will perform it.
Umbuso uyakuba mkhulu, ukuthula kungabi nakuphela, esihlalweni sobukhosi sikaDavide nasembusweni wakhe, ukuze uqiniswe, usekelwe ngokwahlulela nangokulunga, kusukela manje kuze kube phakade. Ukushisekela kukaJehova Sebaoti kuyakwenza lokho.
Isaiah is a mini Bible in structure. Like the Bible, Isaiah has 66 chapters.
U-Isaiah unezahluko ezu-66.
And it's got two main sections.
Ubese uba nengxenye ezu-2.
There are 39 chapters in the first section of Isaiah.
Bese ingxenye yokuqala ka-Isaiah inezahluko ezu-39.
Just like the Old Testament.
Njenga neTestament elidala.
There are 27 chapters in the second section of Isaiah.
Bese ingxenye yesibili ka-Isaiah iba nezahluko ezu-27.
Just like the New Testament.
Njenga neTestament elisha.
The Old Testament begins with God's case against man because of his sin.
iTestament elidala liqala ngesiqalekiso ngenxa yesono esenziwa umuntu.
Isaiah opens in the same way.
Kanjalo no-Isaiah uvula ngaleyo ndlela.
The first section of Isaiah closes with a prophecy of the coming King of Righteousness and the redemption of God's people.
U-Isaiah ingxenye ika Isaiah yokuqala ivala ngesimemezelo somsindiso yakufika.
And the Old Testament prophets end the same way.
Kanjalo iTestament elidala liprofethe ngendlela efanayo.
And then the second section of Isaiah, chapter 40, opens with the voice of him who cries in the wilderness.
Ingxenye yesibili kaIsaiah ivula ngezwi lomemezayo ehlane.
And then it is concerned with the person of the Messiah.
Bese likhuluma ngoMessiah.
The New Testament also opens with John the Baptist, the forerunner of Jesus, preparing his way.
Bese iTestament elisha liqala livula ngoJohane ememeza ngokuba kulungiswe indlela yenkosi.
Isaiah ends with a vision of new heavens and a new earth wherein dwell righteousness.
Bese uIsaiah phethe ngombono wezwi lelisha nomhlaba omusha.
The New Testament closes in the same way in Revelation.
Kanjalo iTestament elisha liphetha kanjalo encwadini yesambulo.
That's why I say Isaiah is the Bible in miniature.
Ingakho ngithi uIsaiah iBhayibheli eligamamozi elichaziwe lifingqiwe.
This similarity between Isaiah and the whole Bible is striking. It's unforgettable.
Manje okufanayo nokuchazwa kwalo kuIsaiah kunokuhlanganayo.
Isaiah 9 verse 1.
Incwadi kaIsaiah 9 verse 1.
Nevertheless, there shall be no more gloom for those who were in distress.
Kepha ukuhelela akuya kuba khona kohluphekayo.
In the past, he humbled the land of Zebulun in the land of Naphtali.
Njengesikhathi esedlule senza ukuba kufiliswe izwe lakwaZebuluni.
These were the first two sections of Israel to fall to the invasion by Assyria.
La ingxenye ezimbili ezazizowela ngasezweni lamaSiriya.
God sends distress upon disobedient nations.
UNkulunkulu uthumela ukufa phezu kwabantu abangalaleli.
For the guilty, there is gloom.
Kodwa kulowo onecala kukhona okuqhumayo.
God judges nations.
Unkulunkulu wahlulela izizwe.
God humbles the proud.
Unkulunkulu yathobisa abaziphakamisayo.
God resists the proud.
Unkulunkulu yamelana nokuziqhenya.
But he gives grace to the humble.
Kodwa unikeza umusa kwabazithobayo.
But in the future, he will honor Galilee of the Gentiles by the way of the sea along the Jordan.
Kodwa esikhathini esizayo uyakulingcwelisa iJordan.
God is merciful.
Unkulunkulu nomusa.
He intervenes in history.
Uyangenelela.
He works salvation and deliverance.
Uyangenelela fake insindiso nokukhulula.
This is what grace means.
Ilokho okuchazwa igama elithi umusa.
Undeserved favor.
Umusa esingawufanele.
The people walking in darkness have seen a great light.
TiBhayibheli abantu abahamba ebumnyameni babonile ukukhanya okumangalisayo.
On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned.
Labo abahamba ethunzini lobumnyama ukukhanya sekuvele.
This prophecy, of course, had its fulfillment when God himself in the person of Jesus Christ appeared and preached the gospel in the land of Zebulun and Naphtali in Galilee of the Gentiles.
Lokhu kugcwaliseka isiprofetho somuntu owafika eshumayela ezweni lakaZebuluni.
In the most unexpected places.
Endaweni engathi ezingalindelekile.
At the least expected times.
Esikhathini esingazange size sicabangeke.
God intervenes.
UNkulunkulu angenelele.
Even in the worst of times.
Ngisho nasesikhathini mhlambe singathi akusisona.
God's people have a comfort.
Kodwa abantu bakaNkulunkulu bathole induduzo.
We are hard pressed on every side. But we are not crushed.
Kodwa asiqedwa.
Perplexed. But not in despair.
Yebo siyahlushwa kodwa asiqedwa.
Persecuted but not abandoned.
Yebo siyahlushwa kodwa asishiswa.
Struck down but not destroyed.
Sishawe phansi kodwa singacekeleki.
We might be knocked down but we're not knocked out, we get up again.
Yebo kungenzeka siwele phansi kodwa asipheli phansi siphinde siyakwazi ukuphinda sivuke futhi.
Where sin increased, God's grace increased much more.
Lapho isono sikhula, umusa kaNkulunkulu ukhula kakhulu.
No matter how dark things may become, God's light shines brighter.
Akukhathaleki ukuthi ubumnyama buza ngamandla angakanani, kodwa inkazimulo kaNkulunkulu ikhanya kakhulu, iyikhanya igqama kakhulu.
All the darkness cannot put out a single candle.
Yebo ubumnyama abukunakwazi ukubeka ngisho ikhandla elilodwa.
This is the motto of Geneva, the great Reformation city. Post tenebras lux, out of the darkness, light.
Isaga saseGeneva abasebenzisayo ukuthi la kunobumnyama khona faka ukukhanya.
I form the light and I create darkness. I bring prosperity and I create disaster. I, the Lord, do all these things.
uNkulunkulu ngidalile ukukhanya ngadala ubumnyama ngidalile konke yimi okwenzile konke lokhu.
When the gospel comes to any place, light comes, a great light.
Lapho kufika ivangeli noma kumnyama kangakanani kulobo bumnyama kufika ukukhanya.
Those who live in darkness, those who are outside of Christ,
laba abaphila ebumnyameni, laba abaphila ngaphandle kwaKristu bengakholelwa kuKristu,
they have no God.
Abanayo uNkulunkulu.
No forgiveness.
No.
No forgiveness.
Abanakho ukuthetha, abakwazi ukuthethelela.
No salvation.
Ayikho insindiso.
No hope.
Alikho ithemba.
No heaven.
Alikho izulu.
Only darkness and despair.
Kuphela ubumnyama nokulahla.
You came from nothing.
Ufikele nje
intenge. You're going nowhere.
Uhamba awazi ukuthi uyaphi.
Life is meaningless.
Ukukhanya kusho lutho kuwe.
That's what the atheist has.
Kuyilokho abangakholelwa kuKristu abakuphethe.
You have enlarged the nation and increased their joy.
Uthi ulakhile usakhile isizwe
They rejoice before you as people rejoice at a harvest.
Injabulo nabantu bejabule ngaphambi kwesivuno.
As men rejoice when dividing the plunder.
Njengwa umuntu ejabule ngokungachazeki.
The nation of Israel had been severely judged and diminished in size.
Isizwe sakwaIsrayeli si sesi sahlulelwe sabuke noma saceke sa senziwa into engelutho.
It lost two of its provinces, Zebulun and Naphtali.
Silahlekelwe izizwe ezithu saka Naphtali nesakwa Zebulun.
Yet the word of God came through Isaiah to comfort his people.
Yebo nanti izwi likaNkulunkulu liza ngoIsaya ukuba lizoduduza labantu.
To reassure them that despite this traumatic cutting off and diminishing, yet the time will come when God himself will enlarge the nation and increase their joy.
La mazwi eza ephethe induduzo yokuthi yebo noma nikejulwe phakathi nihlukanisiwe sithathiwe lezizwe phakathi kwenu kodwa siyeza isikhathi la uNkulunkulu eyobuya asandise lesisizwe.
Everyone rejoices over success and achievement and prosperity like at a harvest.
Wonke umuntu uyathokoza emphumeleni akawutholile ngempumelela kanayo.
And over gaining a victory or receiving a gift. Yes, we would rejoice at that.
Yebo lapho umuntu enqobile into ethizeni noma mhlambe amukela isipho esithize umuntu uyakuthokozela lokho.
God's intervention will accomplish the salvation of his people.
Ungenelela kaNkulunkulu kuyokuphelelisa ukusindiswa kwabantu.
He will achieve redemption for those to whom he grants the gifts of faith and repentance.
Uyokuletha ukuphulukiswa nokusindiswa kwalabo akabalethele ukuba baphenduke basindiswe bathethelelwe izono zabo.
He will bless his children with the greatest gifts ever given.
Uyokubusisa abantwana bakhe ngezipho ezingazange zinikezwe noma bangazange bazithole ngaphambili.
The forgiveness of sins.
Ukuthethelelwa kwezono.
Deliverance from the kingdom of Satan.
Ukukhululwa emandleni kaSathane.
Entrance into the kingdom of God.
Ungena embusweni kaNkulunkulu.
Adoption into the family of God.
Wamukelwe emndenini kaNkulunkulu.
Those who sow with tears will reap with joy.
Labo abahlanyela ngenyembezi bayokuvuna ngenjabulo.
For as in the days of Midian's defeat, you have shattered the yoke that burdens them, the bar across their shoulders, the rod of their oppressors.
Njengasemhleni lapho njengasemhleni kaMidiyani ngokuba ijoka lomthwalo wabo nenduku yamahlombe abo noswazi lomhluphi wabo uyakubaphula njengasosukwini lukaMidiyani.
The Lord has intervened.
UNkulunkulu usengenelele.
He has ended the oppression of sin and Satan.
Esengenelelile wakwazi ukuba asawuphule ekungcindezelweni yesono sikaSathane.
Into our darkness, his light has shone.
Ebumnyameni bethu ukukhanya kwakhe kwafika kwakhanya.
At the beginning of his ministry, our Lord quoted from Isaiah 61.
Ekuqaleni kokushumayela kwakhe uNkulunkulu ucaphuna encwadini kaIsaiah 61.
The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners, recovery of sight for the blind, release to the captives.
Umoya wenkosi uJehova uphezu kwami ngokuba uJehova ungigcobile ukuba ngishumayele izindaba ezinhle kwababoshiweyo ungithumile ukubopha abanhliziyo ezaphukileyo.
Every warrior's boot used in battle, every garment rolled in blood will be destined for burning, will be fuel for the fire.
Verses.
That's Isaiah 9 verse 5.
Oh. Isaiah 9 verses number 5. Ngokuba zonke izicathulo ezifakiweyo esiyalweni sokulwa nezingubo ezigqokiwe egazini ziyakuba ngezokushiswa zidliwe ngumlilo.
The wicked will be judged.
Abangakholwa bayokuhlulela.
Those who oppress God's people will be destroyed.
Laba abacindezela abantwana bakaNkulunkulu bayokuchithwa.
The message of Christmas is not only a message of God's love for his people.
Umbiko kaKhisimusi akusiwona nje umbiko wothando lukaNkulunkulu noma uthando lukaNkulunkulu kubantu.
It's also a message of God's wrath against sin.
Kodwa futhi kuwumbiko wolaka likaNkulunkulu emelana nesono.
We see here not only his mercy but his justice.
Lana asiboni nje kuphela umusa wakhe kodwa futhi sibona nokuhlulela kwakhe.
He saves but he also judges.
Uyasindisa kodwa futhi uyahlulela.
The message of the cradle includes a message of the cross and of the crown.
Umbiko wesiphambano usho umbiko wesiphambano kanye nomqhele.
The wood of the cradle should remind us of the wood of the cross.
Lesiyasigodo lesi kumele sisikhumbuze isiphambano.
The Christmas message of the cradle should emphasize the deity of Christ's incarnation. God became man.
Umbiko kaKhisimusi befanele usikhumbuze ngomqhele kaKristu.
But the purpose of Christ's coming was the cross. He was born to die as an atonement for our sin.
Inhloso kaKristu ukuba eze weza ukuba asifele esiphambanweni ukuze asizale kabusha asephule ezonweni.
Yet the Savior whose incarnation we remember at Christmas will come again as the eternal judge.
Yebo lo Kristu esimkhumbulayo ngokuzalwa ozozalwa ngoChristmas. Yena lo Kristu ozozalwa sikhumbula futhi ukuthi uyobuya ezosahlulela.
The first time he came as a lamb, the next time he will come as a lion.
Okokuqala uza njengewundlu, okwesibili uyobuya njenganebhubesi.
We will all have to stand before his judgment throne.
Thina sonke siyadinga ukuba sime ngaphambi kwesihlalo sakhe sokwahlulela.
Every one of us will have to give an account of ourselves to God of everything we have said and everything we have done.
Thina sonke sidinga ukuba sime phambi kwesihlalo sikahlulela sikaNkuluNkulu bese sizilanda ngalokho esikwenzile.
Unless we have turned to God in faith and repented of our sins, then we will be condemned.
Ngaphandle kokuba sibuyele kuKristu sizilahle sizisole ngezono zethu siya kuba ngabalahliweyo.
If our lives have not borne the fruit of obedience, we too will be destined for burning.
Uma impilo zethu zingazange zithele izithelo zokuthobeka, nathi siyoba ngabalahliweyo sibe ngabantu bokushiswa.
Along with those guilty of innocent blood, we will be fuel for the fire.
Uma sitholakale nathi singabantu abanecala legazi siyoba njenga no petrol emlilweni.
For unto us a child is born.
Ngokuba sizalelwe umntwana.
Everyone loves the birth of a child.
Wonke umuntu uyakuthanda ukuzalwa komntwana.
Well, almost everyone.
Yebo, cishe wonke umuntu.
There are those who prefer abortion to birth.
Kukhona labo abakhetha ukuthi bazihushule izisu.
Instead of life, there are those who choose death.
Labo abakhetha esikhundleni sokukhetha ukuphila abakhetha ukufa.
But most of us find a newborn child cute.
Kodwa cishe iningi lethu siyakuthokozela futhi siyesibone umntwana ozelwe ukuthi muhle kanjani.
That is why most people celebrate Christmas.
Kungaleyo ndlela abantu abaningi bewugubha uChristmas.
A baby in a manger seems so unthreatening, so harmless.
Umntwana ozelwe esemkhombeni ubukeka engenako ukwesaba noma kungasabisi.
However, some atheists feel very threatened. Every Christmas season, the American Civil Liberties Union institutes lawsuits against public manger scenes, and radical humanists, even our country, are looking for opportunities to prevent and banish from the public all expressions of the Christian faith.
Kodwa bakhona abanye abantu nakwamanye amazwe abamelanayo nalokho ababona njenganento esabisayo eletha ukwesaba ukuzalwa kukaKristu ukukhumbula uChristmas ongangokuthi ngisho nakulo leli lakithi izwe basafuna indlela nezintuba abangenza ngalo ukuthi ligcine lususiwe luvaliwe lolusuku lokukhumbula ukuzalwa kukaKristu.
Perhaps they understand something of the immense significance and implications of a baby in a manger.
Mhlasimbe banakho ukuqonda okuthize ngalomntwana noma ngophawu lalomntwana ozelwe emkhonjeni.
The God of the ages lying in a feeding trough in a stable.
Ukuthi uNkulunkulu ominguna phakade azalwe emkhonjweni wenkomo.
Not born in a palace, not born in a temple.
Angazalelwa esigodlweni, angazalelwe ethempelini.
Not even born in a home, but outside of human habitation, born in the cold amongst farm animals.
Angazalelwa ngisho ekhaya, angazalelwa endaweni lapha abantu engathi endaweni lapha bantu ngokujwayelekile bezotholela khona abantwana kodwa ayozalelwa phakathi kwezilwane.
But aside from neurotic atheists, most people feel drawn to the story of a baby born in a manger.
Yebo ke ngaphandle kwalabo abangakholelwa kuKristu kodwa abantu abaningi banaloku kujabula bethokozela ukuzalwa kumntwana.
With angels singing.
Ukucula kwengelosi.
Shepherds kneeling.
Abelusi bethoba be.
Wise men bringing gifts.
Izazi ziletha izipho.
It all seems nice and sweet and cute.
Konke kubukeka kukuhle kumnandi kuthokozisa.
But the verse does not stop there.
Kodwa ivesi alimi lapho.
Unto us a son is given.
Kuthina sinikiwe noma siphiwe umntwana.
We are no longer worshiping a babe in a cradle.
Asisakhonza umntwana ozelwe emkhonjeni.
He is the son of God who died on a cross.
Indo uyindodana kaNkuluNkulu eyafa esiphambanweni.
And the government will be upon his shoulder.
Ukubuso uyokuba semahlombe akhe.
Capital G, the government.
Uqondeke kubhalwe ngosonhlamvukazi ukuthi umbuso uyoba semahlombe akhe.
This is getting more threatening.
Lokhu kuya njalo kuba nokusatshiswa.
This is why King Herod declared war on the womb.
Kungaleyo ndlela inkosi uHerodi avane wasusa impi eqondise esibelethweni.
He understood the menace of the manger.
Waqonda ukuthi kuyini le yenzeke emkhombeni.
There was no room for God in the world he had made.
Ayizange ifumaniseke indawo indlu kaNkuluNkulu emhlabeni akawudalile.
Where is the one who has been born king? We have come to worship him, said the wise men, the magi from the east.
Uphi loyo ozelwe eyinkosi sizile ukuba sizomkhunga noma sizombona.
Herod felt that his selfish lifestyle, his comfortable political position was threatened by this baby born in Bethlehem.
UHerodi waqonda ukuthi lo mbuso akawubambile uyantenga manje untengiswa noma usengcupheni ngenxa yalombika kawuzwayo wenkosi ezelwe iyinkosi.
Gripped by selfishness and a lust for power, Herod sought to murder the Messiah by massacring all still in the manger in Bethlehem.
Ebanjwe umona ukuzicabangela yena wokuthi manje njobezwa ngaleyo nkosi ezelwe eBethlehem wabesebophela efisa ukuba achitheke igazi.
Centuries before, Pharaoh had sought to slaughter all the newborn Hebrew boys in Egypt.
Wabesehlosa ukuba akubulawe bonke abazelwe bengamadodana.
Today, other pharaohs, other Herods are waging a war on the womb.
Abanye ke namhlanje abango Pharaoh baqala eyabo impi noma bayayivivisa yokuthi kubulawe abantwana bese sezibelethwe.
Did you notice during the lockdown while churches were closed because we're not essential, abortion clinics were open because they're essential?
Naqaphela yini ukuthi ngesikhathi se-COVID lockdown kuvaliwe amasonto avalwa ngoba awabalekile kodwa amaklinikhi ama-abortion lahushulwa khona izizo ayesebenza wona.
If governments were concerned for life and health, they would shut down the abortion clinics. They wouldn't be shutting down the churches.
Uma uhulumeni wayenakekela impilo wayeyovala amaklinikhi lahushulwa khona avula amasonto.
Christ was not born a prince. He wasn't born an heir to the throne. He's the only one who's ever been born a king. Born a king.
UKristu akazalwanga ezokuba inkosi, kodwa waza uyena yedwa akekho omunye wazalwa eyinkosi.
And the government will be upon his shoulder.
Umbuso uyakuba semahlombe akhe.
Jesus Christ is Lord.
uJesu Kristu uyinkosi.
He is sovereign. He is the final authority.
Uyena ophethe amandla okugcina.
In Eastern Europe, under the communists, the communist authorities allowed prayer in the churches, but not in the schools.
Emazwe nase Europe, Eastern Europe, amakomanis khona ayavuma ukuba kuthandazwe emasontweni kodwa ayezikoleni.
You could preach your personal piety, but not the lordship of Christ in all areas of life.
Ungashumayela okusuka kuwe, hayi kodwa ukuthi ukhulume ngempilo kaKristu.
Jesus could be savior of your soul, maybe, but not lord over your mind or your life or your home or your work or your community or your city or your country.
Ungashumayela ngoKristu ukuthi mhlawumbe uyasindisa, kodwa hayi ukuthi ukhulume ngoKristu osindisa wena, umndeni wakho, izwe lakini nedolobha lakini.
When the Bible speaks of the government, capital G, it is always talking about God's sovereign government.
Uma njalo iBhayibheli likhuluma ngombuso kaNkulunkulu bese igama lombuso libhalwe ngosonhlamvukazi lisho ukuthi umbuso uyakuba semahlombe akhe umxazululi.
God gives life. He is the one who makes the sun to rise and the food to grow from the earth.
uNkulunkulu uye ongukuphila onikeza ukuphila ulethe ilanga ukuba likhulise itshalo.
We are unbiblical when we attribute sovereign power to any civil political authorities.
Uma thina sibuka noma sicabanga ukuthi amandla nezixazululo ziyovela kuziphatha imandla osopolitiki asiqondisi lona iBhayibheli.
How many people put capital G for government when referring to some politicians?
Bangaki abathi mabe khuluma ngombuso, mabe khuluma ngosopolitiki, babize ngosonhlamvukazi.
But gospel, they put a small G.
Kodwa mabe khuluma ngombuso wevangeli base bebhala ngosonhlamvu olincane.
When the right states, they put capital S for state, but small S for savior.
Uma bebhala u-state babhala u-S omkhulu kodwa uma bebhala u-savior umsindisi babhala ngo-S omncane.
That is the Tower of Babel thinking.
Lokho ke impela kusho ubuthaka bokucabanga ngokweBhayibheli.
Civil governments are the servants of God, an agent of wrath to bring punishment on wrongdoers.
Abangabantwana bakaNkulunkulu ilabo noma umbuso abangababusi ilabo abangabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe.
Governors are sent by God to punish those who do wrong.
Ababusi bathunyelwe uNkulunkulu ukuba bajezise laba benze okungalungile.
This picture is from Lausanne in Switzerland.
Lesi sithombe sisuka kuLausanne eSwitzerland.
It is in the Palace of Justice. Its title is Justice Lifts the Nations.
Sibekiwekeke lapha kuhlala khona kugcina kwezobulungiswa kubekiweke kuthiwa ubulungiswa buyoza ngaba.
Justice holds the scales of evidence.
Bese kuthiwa ke amajaji yibo abaphethe umbuso ngezandla zabo.
And the sword is pointed down to an open Bible.
Bese inkemba ikhomba phansi ibhekiswe eBhayibhelini elivuliwe.
The city fathers look to justice.
Ubaba wedolobha ubuka kumahluleli.
As people argue their cases before them.
Kube sengathi ke abantu ke bayaphikisana ngecala phambi kwabo.
This is the biblical role of government.
Lokhu ke umlando ngokweBhayibheli.
Justice, defense, law and order.
Umthetho, ubulungiswa bese kuletha iorder.
In the light of the word of God.
Lokho ke masikubuka ngokweBhayibheli.
As Jesus declared to the Roman governor Pontius Pilate.
Njengalokhu uJesu abeka ngokusobala phambi kwenkosi phambi kombuso kaPilato.
You would have no authority over me unless it had been given to you from above.
Uthi wena awunikwa ngamandla phezukwami ngaphandle kokuba uwanikezwe evela phezulu.
This is the message of the manger.
Lo umbiko wasemkhombeni.
Jesus is Lord.
UJesu uyinkosi.
He is the Lord of all. He is the Lord over all.
Uyinkosi yakho konke ebusa phezukwakho konke.
He is the King of kings. He is the Lord of lords.
Uyinkosi yamakhosi.
And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.
Uyakubizwa ukuthi uNkulunkulu omangalisayo umahluleli othembekile.
Wonderful Counselor.
Umahluleli oyisimanga.
He is all-knowing.
Yena owazi konke.
He embodies absolute wisdom.
Ophethe konke ukuhlakanipha.
He is the way, the truth, and the life.
Yena oyindlela neqiniso nokuphila.
He hears our prayers.
Yena uyayizwa umthandazo
wethu. He guides his people.
Sorry.
He guides his
people. Uyabaqondisa abantu bakhe.
Mighty God.
UNkulunkulu omangalisayo.
He is all powerful.
Yonamandla onke.
He is God himself.
Yena unguNkulunkulu uqobo.
Jesus Christ is Emmanuel, God with us.
UJesu Kristu unguImmanuel, uNkulunkulu onathi.
True God from true God.
UNkulunkulu weqiniso kuNkulunkulu weqiniso.
The incarnation of God, God in human form.
UNkulunkulu esimweni somuntu.
Fully God and fully man.
UNkulunkulu ngokuphelele abe umuntu futhi ngokuphelele.
Light from light.
Kodwa ngokukhanya.
Now ask Jehovah's Witnesses and unbelieving Jews and liberal theologians, ask them to explain this verse. How do they understand these words?
Obuza ke ofakazi baka Jehova nabo bonke abanye abakholelwa kulezi inkolo zabo ukuthi balihumusha kanjani leli verse.
We know that this is a verse of Jesus. It's the most popular Christmas verse ever.
Siyazi ukuthi leli kuyivesi lika Kristu futhi ivesi elaziwa cishe kakhulu kunawo wonke.
Mighty God,
uNkulunkulu oyisimanga.
Everlasting Father,
ubaba ongunaphakade.
Prince of Peace,
inkosi yokuthula.
Everlasting Father,
ubaba ophila ngunaphakade.
He is eternal.
Yena ukhona ngunaphakade.
Without beginning, without end, from everlasting to everlasting.
Ongenasiqalo, ongenasigcino, okhona kuze kube phakade.
As Father, he is compassionate.
Njengobaba onobubele.
He cares for and he provides for and he protects his children.
Uyanakekela, uyapha futhi uyabasibekela abavikela abantwana bakhe.
Prince of Peace.
Inkosi yokuthula.
There is no peace without the Prince of Peace.
Akukho ukuthula ngaphandle kwenkosi yokuthula.
Those politicians who think they can achieve peace without Christ are deluded.
Labo sopolitika bacabanga ukuthi bangakwazi ukuba balethe ukuthula ngaphandle kukaKristu.
The United Nations cannot even bring peace to Bosnia. How can they bring peace to the world?
Uma becabanga bangaletha ukuthula behluleka ukuletha ukuthula phakathi kwabangaletha kanjani ukuthula ezweni.
Only in Christ will we find peace.
Kuphela kuKristu lasothola khona ukuthula.
This is true for us as individuals.
Lokho kuyiqiniso kithina umuntu ngayedwa.
As families,
njengemndeni.
As nations,
njengesizwe.
Only in Christ can we find true peace.
Kuphela kuKristu sithola khona ukuthula kweqiniso.
Of the increase of his government and peace there will be no end.
Ngaphandle kombuso wakhe lapho umbuso wakhe ukukhula asiyakuba khona isiphetho.
He will reign on David's throne.
Uyakubusa phezu kwesihlalo sika David.
And over his kingdom. He will establish it with justice and righteousness from this time forth and forever.
Uyakusakha kabusha kulesi sikhathi ahlale kuso abuse ingunaphakade.
The ultimate victory and triumph of Christ's kingdom is inevitable. Nothing can stop it.
Ubusa kaNkulunkulu namandla akhe akekho umuntu ongakwazi ukuba wavimbe.
All the ends of the earth will remember and turn to the Lord.
Bonke abantu baya uhlala njalo bekhumbula.
All the families of the nations will bow down before him, for the dominion belongs to the Lord.
Zonke izizwe yonke imndeni iyakuthoba ikhothame phambi kwakhe ngokuba amandla onke aphiwe yena.
And he rules over the nations.
Yena ubusa ngaphezulu kwezizwe zonke.
All kings will bow down to him. All nations will serve him.
Wonke amakhosi zonke izizwe ziyakuthoba zikhonze yena.
In the time of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed.
Kulezo zizwe uNkulunkulu uyomisa umbuso wakhe oyoma kunaphakade ongayukuphinda uphele.
It will not be left to another people.
Awuyukushiyelwa abanye abantu.
It will crush all those kingdoms.
Kodwa iyo ichitha yonke eminye imibuso.
And bring them to an end.
Ifinyelelise kupheleni kwayo.
But God's kingdom will endure forever.
Kodwa umbuso kaNkuluNkulu uyakuphila ubuse kuze kube phakade.
The nations on every shore will worship him, everyone in their own land.
Izizwe nabo bonke abantu bayokumthoko baya kumkhonza bamthobele emazweni abo.
And this gospel of the kingdom will be preached throughout the whole world for witness to all mankind, and then the end will come.
Lezindaba noma lezindaba zombuso kaNkuluNkulu ziyokushunyayelwa emhlabeni wonke. Sesifinyeleleke emhlabeni wonke khona ke kuyoba khona ukubuya kwa iNkosi.
The kingdoms of this world and of his Christ, he will reign forever and ever.
Umbuso kaNkuluNkulu kulomhlaba nombuso wakhe waphakade uyakuma kuze kube phakade.
This is what the Great Commission calls us to.
Kuyilokho ke.
All authority has been given unto Christ. Therefore we are commanded to make disciples of all nations.
Kuyilokho osibizayo noma lowo osibizayo akasibizela kukho ukuthi size kuye ngokuba umbuso ungowakhe oyokuma kuze kube phakade.
Teaching obedience to all things that the Lord has commanded us.
Usifundisa ukuthoba nokulandela imiyalelo yakhe njengalokhu yena uNkulunkulu esifundisa.
There is no authority that is not under Christ.
Awekho amandla noma ukho akukho ukubusa okuyakuma kube khona kungekho ngaphansi
kaKristu. This is what it means to pray the Lord's Prayer.
Kungilokho kokusho uma ngabe uthandaza umthandazo weNkosi.
Thy will be done on earth as it is in heaven.
Umbuso wakhe intando yakhe mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini.
As Isaiah 11 verse 9 declares, the earth will be as full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea.
Isaiah 11 verse 9. Abayikwenza okubi bangachithi entabeni yonke yami engcwele ngokuba umhlaba uyakugcwala ukumazi uJehova njengamanzi asebekela ulwandle.
Every knee shall bow.
Wonke amadolo ayakukhothama.
Every tongue will confess.
Zonke ilimi ziyakuvuma.
That Jesus Christ is Lord.
Ukuthi uJesu Kristu uyiNkosi.
That includes Muhammad and Marx.
Lokho kufaka ndawonye noMuhammad noMarx.
Every knee will have to bow to Christ.
Wonke amadolo ayakumkhothamela uKristu.
This is the message of Christmas.
Lokhu kungumbiko kaKhisimusi.
Not only of a crib.
Hayi nje kuphela okwe trip,
but also of the cross.
Kodwa nokwesiphambano.
Not only the cross but also the crown.
Hayi nje isiphambano so kuphela kodwa nomqhele.
At Christmas we celebrate the advent of the eternal, all-powerful, all-knowing, everywhere present, holy, glorious creator God who has come into our world.
NgoKhisimusi sonke sisuke sigubha amandla akhe, sigubha inkazimulo yakhe ubungcwele bakhe.
The first recorded reaction to the birth of Christ was from shepherds who returned glorifying God and praising him for the things they'd heard and seen.
Oko umlando waqoshwa wokuqala waba ngabafundi bayinkosi lapho be abelusi lapho beza bezokhothamela inkosi.
You rejoice that a child is born.
Uyathokoza yini ukuthi inkosi izelwe na?
But do you recognize that he is Emmanuel?
Ngabe uyakuvuma yini ukuthi uEmmanuel unguNkulunkulu phakathi
kwethu? The Son of God.
Indodana kaNkulunkulu.
Do you submit to his government?
Ngabe uyavuma uyathoba yini phansi kobuholi bakhe na?
Do you obey him as the Lord of your life?
Ngabe uyamthoba uyamhlonipha yini ukuthi uyinkosi yempilo yakho na?
Is he your wonderful counselor?
Ngabe ungumaluleki welungileyo wempilo yakho na?
Is he your mighty God?
Ngabe unguNkulunkulu omangalisayo na?
Is he your everlasting father?
Ngabe ungubaba wakho wanguna phakade na?
Is he the Prince of Peace in your life?
Ngabe uyinkosi yokuthula empilweni yakho na?
If so, rejoice.
Uma kunjalo, thokoza.
His government will never end.
Umbuso wakhe awuyukuphela.
His kingdom will endure forever.
Umbuso wakhe uyaphila kuze kube phakade.
Of the increase of his government and peace, there will be no end.
Uma umbuso wakhe ukhulu, uyokhula njalo, awuyakuba naso isiphetho.
The zeal of the Lord Almighty will accomplish this.
Inhloso kaNkulunkulu iyogcwaliseka.
Let us pray.
Asithandaze.
Lord God, we thank and praise you for who you are.
Nkosi uNkulunkulu siyakudumisa, siyakubonga ngalokho oyikho kithi.
For what you have done.
Ngalokho osenzele khona.
For your mercy, for your grace.
Ngomusa wakho nangothando lwakho.
Lord God, how we pray that you would be merciful to us.
Siyakhuleka Nkosi ukuthi ube nomusa kithi.
Forgive us our sins.
Thethelela Nkosi izono zethu.
Cleanse us from all unrighteousness.
Usihlanze kukhona konke ukungalungi.
Lord, help us to surrender to you and to obey you.
Nkosi sisize ukuba sinikele sizinikele kuwe futhi sikulalele.
King of Kings.
Nkosi yamakhosi.
Lord of Lords.
Nkosi yamakhosi.
Wonderful Counselor.
Umaluleko omangalisayo.
Mighty God.
uNkulunkulu omangalisayo.
Everlasting Father.
uNkulunkulu ophila phakade.
Prince of Peace.
Inkosi yokuthula.
Lord, we bow before you.
Nkosi siyathoba phambi kwakho.
We give you thanks.
Sikunikeza isibongo.
We pray that you may be Lord of our lives.
Siyakhuleka ukuthi ube inkosi yempilo zethu.
We surrender to you.
Sinikela kuwe.
In Jesus' name.
Egameni lika Jesu.
Amen.
Amen.
I normally bring literature to distribute, but I did fly by aircraft this time.
Ngijwayele ukuthi ngifike namaphepha nencwadi, kodwa ke kulokhu kuye kwadinga ukuthi ngihambe emoyeni ngangahamba phansi.
But I've asked some young people to distribute at the doors some of the leaflets that I've brought for anyone who wants when we conclude the service.
Kodwa kuceliwe kwabasha ukuthi babe nama pamphlet abazosinikeza wona mase siphuma ilokho akwazile ukuthi baba siphathele kho.
And I will gladly stay if there's anyone who wants prayer or counsel at the end.
Udokotela uzoba khona emva kwenkonzo akaze usheshe aphume dinga ukuthi ambone ngokomthandazo noma efisa ukuba amluleke kokuthize.
I have a request, if I don't know if the choir would like to do this or if we could sing, but I think the best hymn, my favorite Christmas carol, is Joy to the World.
Uthike udokotela bengathanda ukuthi sicula noma mhlamba ikhwaye ngasiculela kodwa kuneculo eliyigugu kuyena lika Christmas elithi injabulo emhlabeni.
Have I gone too long or could we conclude with Joy to the World?
Aye, we can.
Can we?
Yes.
Let us stand, let us sing.
Cela siphakame ke bese siyacula.
Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing.
Let me.
Lord, for he is in the house of sin.
Sibonge kakhulu ngalombiko namhlanje ebusuku.
Thank you so much for this message that we received this evening.
Ngikholwa ukuthi kuningi kakhulu esikutholile ngendaba ethinta lo mntwana.
I trust there is a lot that we have received about with the message about this child.
Simanga somntwana onamagama amaningi.
Amazing how this child has so many names.
Lelo nalelo gama lencazelo yalo.
And each name with its meaning.
Isindo sencazelo yegama negama.
And the weight of each meaning.
Okhombisa impela ukuthi uyinkosi yamakhosi.
That shows that he truly is King of Kings.
Nokubusa kwakhe obusa phakade naphakade.
And he will reign forever and ever.
Umbuso wakhe ukhawuka.
And there will be no end to his reign.
Besingaba namahloni kanjani ukukhonza inkosi efana naye.
How we should be amazed to serve this Lord.
Bekufuneka sikhonze ngenkululeko, sikhonze ngesibindi.
We should serve him with all our hearts, with all our might.
Kumele simazise ukuthi impela uyinkosi yamakhosi.
And show him that truly that he is King of Kings.
Siyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu ngalombiko.
Thank you very much for this message.
Kunesimemezelo nje kucelwa abasha nabasha bebandla youth choir nabashumayela abancane baphuthume njengamanje baye lapha na eschool hall.
Can the youth choir and the bashumayela abancane quickly rush to the school hall, please?
Abasha bebandla youth choir bashumayela abancane baye le school hall.
And the babasha bebandla as well to please quickly go to the school hall.
Kusho ukuthi besaphuma
while they are leaving
umuyizwele enhlizweni yakhe ukuthi hayi lo mntwana mina usenje ngesivakashi angakahlangani naye angakahlangani namandla akhe ungalimoshi lelithuba ulibambe ngezandla zoyibili thola ozokusiza nozokuthandazisa nozokululeka ukuthi kambe singenze njani ukuze umuntu ayitholele aqonde ukuthi nami lo mntwana ungowami nami uyinkosi yami.
If you feel in your heart now that this child is just a visitor to you, that you have not treated him correctly and rightly, he's not king of your heart, don't waste this opportunity. Find somebody that you can speak with tonight, that he can be king of your life.
Khona mangabe sigubha sicelebrate umkhosi omkhulu kangaka siyogubha ngeinhliziyo eyivumayo eyikhululekile ezimazisayo impela kweNkosi yamakhosi.
That we will celebrate this time with free hearts honoring him as king of our lives.
Siyabonga kakhulu.
Thank you very much.
Konzo yokuqala kuyoba sekuseni ngehora leshumi. I-breakfast yoba ngo-half past seven njengoba sikhumbuzile umntwana lapha ekuseni.
As we were reminded, breakfast at 7:30 tomorrow and then the first service tomorrow at 10:00.
Nkulunkulu abe nani, Nkulunkulu anibusise nakulobusuku.
May the Lord be with you and bless you tonight.
Amen.